Ololahan oo ujeedkiisa u ahaa kor u qaadista wacyigelinta bulshada magaalada Baydhabo ee ku aaddan ilaalinta deegaanka, iyada oo si gaar ah diiradda loo saaraya xakamaynta iyo joojinta adeegsiga bacaha balaastiga ah, taasoo si weyn waxyeello u geysata deegaanka, gaar ahaan marka aan sida habooneyn loo isticmaalo isla markaana lagu soo qubo waddooyinka waaweyn ee magaalada Baydhabo. Ololaha nadaafadeed iyo wacyigelinta ayaa laga sameeyey waddooyinka xaafadaha magaalada Baydhabo oo qayb ka ah qorshaha ballaarinta oo ay wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada Koonfur Galbeed Soomaaliya ay waddo, kaasi oo la doonayo in lagu yareeyo wasakhda deegaanka iyo waxyeelada ka dhalata isticmaalka bacaha iyo isbeddelka cimilada ay sababta u noqoto. Qaar ka mid ah bulshada isu soo baxday waddooyinka waaweyn ee magaalada Baydhabo, qaybna ka ahaa ololaha lagu yareynayo wasakhda daadsatay waddooyinka waaweyn ee magaalada, ayaa madasha ka hadlay.
Eed iyo eedaa dhaban ka qabno dadka xaafado oo xaafadan ku baxsan ku sheenawno qashinka hadda isin aragaasaan gebi ahaantiis xaafadan lahay maxkuban xaafado badan alka leeyey lankasta gobolka may dhaban ka qabnaheen lankii yani ama dameerku bagtiya ama walku bagtiyo mase waniiko ku dhimid hataa xaas ku qaaday qashin humaan unun gobolkii degnaa deegaankaanu isku sheenay xaas ku jiiday inta sheenay may ku codsadaane nambar ko horta qashinka meelaniiska niniiska jeey oo bar ee qashinka qali xaafada oo buude ama weel oo la kishubo nambar ko in meel arhay aan baahanna ha dhakan sidii unuunanka kontrolno lanka kale oo meel kale gaar ee qashinki dhakawno liin arru qashinka jeey meeliyada kishub
hoola dhabaatada ay neen ku sheejey sidaan un eedan usho iyo qashin dhabaatada oo eedan dhibinin ka hayaan in qashinka loo nadaafi yaa aan baahanna
wasaaradda deegaanka nin koonti geek ilaahay ka baasan way fadaana in magaalada walaalina ku sheenay una tusiin ba ila fa arag hoyto wala wala si aan arag hoyto
ololeeyo
ololeeyo baad aan arag hoyto kaas ka shaqo qofkaro wali ba oo inta ku buubi geedagaas wada haysadaan marka way fadaana walaal un in galan uniba maalmada gubahay ku shaqeeyayna way fadaana wasaaradda meelin ayanta oo qashin ku nifijeeyo lankii oo inta qashin sheena ganaax la kadow oo
qashinkan oo nahde ed iyo ed la mail raaya dhaban ka qobna miki uu dhaf qobna la hada qashinkan asii u qaaday umbo ne la magaha iyo hata wadanka kulli maamula ku jira ma aragna wala hada qashinkan ee hada un hadan qofkan hada sheegay oo intiyaalo may ka jiraa loo madasha hal tiriyo meter samaw baada kumada hafayda kumada erika bakteriya kumada way la raayishu lankii hadda oo jidkan ha mara ama wadadan mara ama eeriin ma mara oo dhanba aradaas ma ilaahay ka way meel qashin qobay may la raayishu oo eedii eeda la may la raayishu hadda umdi may la raay aafimaadka aan baahan asif ku reegida soo nagaday hadda markan ilaahay ka mahadsan wasaaradan yaa waan nin kooyti ee kulliiba qashinkan inni hadda nadaafadu ku soo biyoonna arri idiida la angolna idna waan ka riyaagne haddana may kale codsadaane qashinkan kulli si isan arag waasan wali dibshe inni hayba
oo la nadaafiyo deegaanka wali linka maga darayhi nadiifi deegaanka yele are oo loo hadda uu wendo ee oo la id iyo muhiim ah uu noqon deegaan ahaan ka saagta geedogan aafmaadan helan oo ba geedo aafmaad hela umudiya yani aafmaad helas oo deegaan nadiif nagada umudiya nadiif nagadaas markan wali fadaan ololan hadig wal hadda la bilaabay meeliyo ku qotabaan managada ayan wal oo siisa oo doonaan geek leen haani laakiin mar wal baba yani muhiim atanti lisi wadu asad isin argaaytan wala un hadda ba ka shubnay oo ka koosni wali buu ha faayida iyo qashin in iska dhax jiraan iyo plastic iyo bacyaal baamidowii intii ka saaseen oo deegaanadan safayl magaajin aan rafaadiyay qasatan diniga oo xoolo hoob leer hata dhibaato in leeyin dhinaca hoob leer dadkana yani iyo duunyaduba saameeyaasa walaa hadda ololun galabnimada un bilaawna wali oo bilaaw leew
wasakhaynta iyo nadaafad darada wadooyinka magaalooyinka waxa ay sababi kartaa isbeddelka cimilada iyo dhibaatooyin ka dhasha dhanka caafimaadka.